Jim Beckers na John 836. Maka mwelo unwe. If the Son of Man sets you free, you are free indeed. I am free indeed. Somebody shout it 7 times. I am free indeed in Jesus' name. Be 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 free indeed in Jesus' name. Are you ready to be liberated? Tigwe wa tigwe akoso say get ready to be liberated. Get ready. Amen. Psalm 124:7. And we have escaped. Say, I have escaped in Jesus' name. Somebody get ready to escape. Are you ready to escape? Aburu maka gi won wa chukwu e mere mbiri chukwu na na doriri ya so. You must escape. I am escaping though. I have escaped. Shout it, shout it. I have escaped. Woo. Escape, escape. Liberty, liberty. Liberty, liberty, liberty. Yeah.
Oye de be ma jiza, oye de dosa, agibere oye jeje de ma o, agida kwa nara ikili o.
Thank you, Jesus. Que dá briga, bombacia. Chugubela,
Babono Jesus, Oku come and get them out. I give me loan yard on the bank, my name, Papa, Guanara, Yigili.
Enjoy your liberty,
Babella.
Woman, the Russian. Oh, two bosses. Who must have been in the house? Your liberty has been exposed. There is a celebration of the liberty of the children of God. Our own independence, divine independence. Today, children of God are made independent from the hands of the fowlers, predators, and forces of darkness. You can say, in the name of Jesus, I am liberated. Jesus. Jesus, can we know where we see where we are? I will need Jesus. Keep the apple see where we are. I will need Jesus. Keep the mama see where we are. I will need Jesus. Can we need a nookie see where we are? Jesus. Jesus in Hebrew chapter 2 that Jesus is my senior brother. Ezebube. Holy Ghost. ebube
chukwu emela
ibe na
chukwu mekwara ni ewere
oku chineke sio in Psalm 107 anyị bega ndị amara igbe ọnwụ wee dọta anyị ka anyị wụzia dịka ụwa wee gwa anyị wee tinye aka n'agba na-echezi ụbọchị ọnwụ gada duru anyị ọsịo anyị wee mee ka chineke anyị chineke wee zaa anyị has broken the gates of brass anyị has shattered the iron bars chineke bịa gbarie ihe ike gbarie ihe eji mechie ọnụ ụzọ a wee si anyị naba n'ikpe amara Chukwu ibe ha Ebu ma akara ngozi na akara aka nke gị Chukwu gozikwa anyị The Israelites spent over 430 years in Egypt Under bondages God raised Moses Let our Moses begin to rise Let him welcome. The hour of liberation has come. We cannot be under sorrow again. No more sorrow again. We cannot be under sorrow again. We must be under Jesus. Hey! Odogwu akata akabu no Jesus. Oyi sezi no lo. Agibera yewe de bambale. Opobe abanara. Ekele o Odogwu akata kan odogwu akana Isi ato na mba bonu Jesus Okuko manjeje mba o Agibwere mba o ebezo ya ye Agibe akwanara Ekele o Oyi uku Biye dibe
Chukwu mekwara
Ole nemo ya bonu Jesus Akansa chi na gwore o Agibe lo nyare o de bamba o Tade bi akwanara Ekele o Ekele kamne yegi
chukwu
Abanye as Pharaoh, let my people go. Pharaoh, let my people go. Exodus chapter 6 verse 6 Owesio Na chineke ugwu si na aka ji ndị ya Na awu adị ama jikwa ha ọzọ N'oge nwere onwe erugo Nwachukwu oge nwere onwe ezinụlọ gị erugo Oge nwere onwe business a erugo Oge nwere onwe destiny gị erugo Nwachukwu oge nwere mi ga-eji nwere onwe gị A sị m na erugo kwa Gịnị ka ị na-eche? Jizọs akwụkwọkwa n'elu obe ya. Ihe ji mee ya ogbenye ka ị bụrụ ọgaranya. Ihe ji mee mkpụrụ onye arụ bụ ka akwachie gị arụ. Ihe ji mee ya onye ọrịa ka ị bụrụ onye nwere ọgwụgwọ nsọ. Ihe ji gbuo ya bụ ka mụ na gị wee dị ndụ.
Chukwu emeela ka esi mee Chukwu ya
Anụ nke Jizọs na-eti okwu na-apụ ya n'ọnụ Osio unbind this man and let him go tapu nwoke a ka ọ naba tapu sista a ka ọ naba kedu onye ekechiri anụmụdị ya n'ebe a onye ka ekechiri ndị ụkọchukwu tapu ha ka ha naba Onye amụma tapịa ka ọ naba aka ejidekwana onye ga-atọ gị n'agbọ ụmụchukwu dị n'aka ji ebe a ekechiri gị dịka Lazarus atọgo gị n'ọnwụ ya born again betrothal under bondage atọ gị n'agbọ n'aha Jizọs You must enjoy the liberty of the children of God. I can be well on, I can be well on. You can well on, I can well on. You can well on, I can well on. I catch you about one, I catch you about one. Oh, look on, I got about you. I catch you about one up here, and I had you, sir. Oh, why not? Oh, well, I don't want to know how Jesus. Jesus. Oh, yeah, body cancer, all your liver, all your diabetes, all your kidney. But that's a man of the Jesus. You are going to enjoy the liberty of the children of God. Jesus. Cancer, on your liver, on your kidney. I can't worry about no Jesus. I can't worry. I give me all your power. I give up on that. I can't kill it.
Ah, eh, chuku emela, eh, chuku zakwarani ebere.
Jesus' name. Excuse me. I see the audio again. Amen and amen. What I'm telling you is that you must be tired of your bondage experiences. Excuse me. Because there are all those. They must also enjoy the liberty of the children of God. But here, can you see her? Mandina nor ever I nature than a better Chineke Guahare. Now Genesis chapter 22. Abraham Ekeche go Isaac Abo. Isaac was already under the bondage of death. Isaac was already put upon the flames, upon the firewood to be set ablaze. All of a sudden an angel appeared in Genesis 22. In verse 11 it says, "Do not kill him." Akamozi abadatara atop Isaac na abo. Nwachukwu ekele abo. aka n'igwe na-atọ gị n'aha Jesus. Ịdị ka Isaac ekele amụ, gịnwa dị ka Isaac ekego gị agbụ ọnwụ, nke na any minute from now you will die. Mana mmụọ ozi Chineke na-abịa wee na-ekwu that you will not die. We Nigerians will not die. Even economic hardship cannot kill us. We must be emancipated. We must be liberated. Ọgwụgwọ nsọ Chukwu bịara. All of a sudden, Naaman the Syrian, who was under the bondage of leprosy, came to Elisha for healing. Elisha told him to go and wash 7 times in the pool of Jordan. That, after hesitation, he did. Owe Baye na Miria, ugboro isaa ka o tiere onwe ya, ọ nara ọgwụgwọ nsọ. And he was healed. We do not know whether he was healed by the first dip, or fully healed after the sixth dip, or when the healing started was the last dip. Ihe anyị maara abụ na o mesiri dị mma. Nwachukwu ga-emesikwa dị mma. Amaara m mbụ na ị gbagoro maka ọgwụgwọ nsọ gị a, nke taa nwere ike bụrụ nke ugboro isaa yazị, ị ga-ejiwere onwe gị. And you will enjoy the liberty are the children of God. Ndị ịnyịnya kere agbụ ọnwụ n'akwụkwọ nsọ dịka nwoke nke John chapter 5, 38 years. Oge Jesu gafere si ya, ị chọrọ ka a gwọọ gị? Jesus chọrọ ịma ma ị chọkwara. Ajụọ gị Nwachukwu, chọrọ ka a gwọọ gị? Ị chọrọ ka ị nwee aka nchawa? Ị chọrọ ka e bunie gị enu? Ị chọrọ ka ezigbo di bịara gị? Ị chọrọ inweta ezigbo nwanyị? Ị chọrọ ka ihe dịwara gị mma? Maka anụ nke ọ na-asị nwoke a, kụnye chiri ute gị naba. Amara m arụ onye nwoke a nọgo n'akụkụ mmiri, mana ofu mbasị ka Jesu bịa sị ya, chiri ute gị naba. Kụnye chiri ute gị naba. Ajọ mmụọ niile ji bụ nwoke a aka na ụkwụ jawụrụ aja nwụ hapụ ya, nwoke wee dị mma. And that day was his day of liberty. May today be your own day of liberty in Jesus' name. Ogwu Chineke si na 2 Kings chapter 7, and Elisha, the man of God, gave a prophecy. By this time tomorrow, a bushel of rice will be sold for half a silver coin, half a kobo. When were nwoke president in atukwasi isi n'aka ya, his second in command, osio nwoke a we say obgodiri na eniwe ga emepe oru ebube do te were wike me ebe aga ugbugoro anyi ahu isa ka oya mama ga si anyi na amani echi na aga elewe ofu abarice kobo na toro oya mama we to ari asi nwoke a ọrụ ebube a ga-eme, mana ịma ndị ndụ wee ri uru ya. Emeketekwene si no when a man of God says yes under the anointing of the Holy Spirit. Amụma ka a na-ebu n'isi gị na aka ajị gị ga-ahapụ gị. Do not doubt it. Don't ask me how. I'm giving you a prophetic statement that in a nearby future, many countries will depend on Nigeria for their livelihood. Most of our children in the foreign countries will come back home. Nigeria will become so exceedingly prosperous that there will be no need to travel abroad. How it will happen, I don't know, but I can see it happening.
By tomorrow, the four lepers enter the city. And the Syrian armies abandoned their rights and their products and ran away. Of course, you knew the story. There was abject hunger for 7 years. Agurubugiderebu arisa. Nde madene egozin shipijin. Mechabube nwahane eri. Amuma we mezo. Manaka nde madene abazika haje bute ninde amia. Woke anisini hiya ama me we no cheozo. Azobuli azopu ya. Zopwa eriri afo. He died. Ebene mubune ike adendu were humbi hage mezo. When I come out of it again, say at the quantum ball game, the quantum me home again, the quantum Moguan saga, Abia, the quantum Macanchawaga, Abia. I got them on the game, Macando. Macanega didn't and I landed in the a man corrogi and Akuko. A man touch off of fire, I bet we like on about. You will eat the fruit of your labor. So I decree liberty for you. Any blessing of yours that's still under the cobweb of Satan, any gift of yours that's still under the chain of the forces of darkness, any part of your life that is covenanted to the covens and to the occult world, obere onye ọkọ tu mesere aka na akpanwa gị ị mara na ị ma amụzi nwa n'ụwa a na-akpọchietere gị akpanwa gị that you will enjoy the liberty of the children of God in Jesus name. Ọ gịnị ga-eme bụrụ onye ikpeazụ n'obodo olugo mgbe ị ga-eso na ndị isi Chukwu gọzie gị spiritual liberty now in the name of Jesus. Chukwu n'aka ka ọ dị n'ikuku. Amashira bakira masama kote mashira bakuma. Chineke na rekene. Jeremiah kana ajugene ke hono se ni ahulu osisi almond. Osisi almond. I come here by an almond tree chige jukwa yeba. He saw an almond tree. I can see an almond tree coming up in your family, coming up in Nigeria. An almond tree of favor, an almond tree of restoration. An almond tree of victory. Over your situations in Jesus' name. None of them are married. You can make a crack or cozy way, man. Nwachukwu a ana akọ n'ụwa na achị ọchị na-eke oyi ihe aka gị na-abịa olileanya ka dị ihe a mere gị iji baa akwa ga-eme gị wee nwee ọṅụ oge na-abịa ihe ọ na-abịa icheta ibewe akwa. Mgbe ọ ga-abịa icheta ya iwebe ọṅụ n'ime Chukwu. This your story, this your history will be his story, God's own story. Saa gọzie gị maka liberty. Onye gwara ọkpụkpụ jawụlụ aja nwụrụ anwụ na Ezekiel 37 ọ ga-adị ndụ ọ ga-ekwe. Ọkpụkpụ nwụrụ anwụ. Echefuo n'ọkpụkpụ a. Onye gwara ọkpụkpụ a na ọ ga-adị ndụ ọzọ. Ọkpụkpụ ama nkwekwa o. Ebe ọkpụkpụ ụlọ ahụ ga-emesi adị ndụ, ọ bụzị gị nwa. Achọrọ nke akwụsị egwu niile a wee gwa gị okwu a ka ọ banye gị na ntị. Chineke mere ọkpụkpụ ụlọ ahụ dị ndụ, ọ bụzị gị nwa ka ọ gaghị agbanwe ọnọdụ ya. Onye ụlọ ahụ atụfuo ọkpụkpụ ya n'onunu. Ọkpụkpụ olikachago. Ọkpụkpụ apụtachago n'onu pụta n'aka nke ọbụla wụsara onwe ya. Chineke were okwuo ya amụma fixikwe ya back. Anụ arụ wee si n'elu batakwa ọzọ onye okike. ọgbụgbụ a wee dị ndụ ọzọ. Ọ bụzi ezinụlọ akụ agaghị etinye ndụ n'ime ya. Do not doubt what God can do. There is still hope for you. Get ready to enjoy your liberty. Ajụna ka ị ga-esi wee pụta n'ọnọdụ a. When in Acts chapter 16, the generals of God, Paul and Silas, were locked up, they didn't know how they will escape. In verse 25, they only started praises and worship to Yahweh. Kano nefe chineke na aja chineke mma. Etukwe kwe eme. Enigwe wee bia ogo. Nwachukwu mana enigwe ga biara go ogo. You must enjoy your liberty. Jede ya. Jede ya. Ihe anyị na-ebere akwa ịmara ka ị ga-esi wee were onwe gị. Enyemaka ga-esi na Zion were bịa n'aha Jesus. Ị kwere na nke a? Tem for Jesus. Tem for Jesus. Amen and amen. Nwee gbatịa aka ngọzi n'aka nke gị. Liberty. Isaiah 27 verse 1 sị na mbọsị aha ga-adị egwu. Na Chineke onye ukwu, Chukwu nke si na nke igwe ndị agha mbọsị aha ga-eji ogologo mma agha dị nkọ. A sharp and cruel sword. And he cut off the head of the Leviathan. Crocodile ajọ mmụọ ntagbu ahụ. Nke bịara mee n'obodo anaghị aga aga. Ajọ mmụọ ahụ nọ n'orimiri. Na-atapịasị akụnụba ụmụ Naịjirịa nke ndị na-azụ ahịa. Nke na-esizi kọntena ha. Agụ ihe ọjọọ ahụ nọ n'ezinụlọ gị. Nke na-egbochi agamniru. Na mbọsị ahụ na obi n'igwe ga-abịa jiri aka ya bee ya isi. Ụzụ akwa ga-afịọba ekwensu very soon. N'isi ụmụ Naịjirịa. Mmadụ bụrụ ego unu gbapụjewe obodo oyibo. Onye a ga-anọ n'obodo oyibo wee nụ na Chukwu gọzi gị na Naịjirịa. Gwa ya nwanne gị, sị Chukwu ga-anọ n'obodo a gọzi gị. God will bless you in this country. I can see God blessing you in Nigeria. I can see your blessing in this country. Amen and amen. Ị kwere na nke a? Fere Chukwu aka. Chukwu anyị fere gị aka ngọzi. Nwere onwe a ga-abịa na ntụmanya. Agaghị akwado ya akwado. Agaghị aplanị ya aplanị. It will just happen like that. The borderline between darkness and light will be so sudden. It will be immeasurable. It will be indeterminate. Only God can determine it. Ọ bụ nyanya ka ị buru bịa ebe a, nyanya ji gị n'ọrụ. Olugo mgbe ị ga-enwe the liberty. Liberty of the children of God in terms of health. God says that you shall prosper and you shall be of good health, even as your souls prosper. May your souls prosper in Jesus' name. I believe in the prosperity of God's children. Ụmụ agbọghọ ekwesịghị ịdị na-emenye gị ihe n'aka. Ebe bụ Nwachukwu. O nwee ka ọ dị. Moses nwanyị dị ntị njọ. Okeke nwanyị dị ntị njọ. Onye kwesịrị ịnọ n'enu nọzi n'ana. Ugbu a, ụmụ Chukwu niile nọ n'ana ga-adị njikere ịgbago n'enu. Oge agụ ntagbu bịara ọgụ na Revelation chapter 12. Nwaanyị na-achọ ịmụ nwa, a woman in labor, and the dragon came to destroy. Suddenly, Archangel Michael appeared from heaven. Revelation 12:7 said that Archangel Michael appeared and pursued the dragon. Nwaanyị a na nwa wee nwere onwe. Amara m ajọ mmụọ nke bịara ọgụ n'isi gị. Onu go na ewere ihe oma na achi me na ndu gi. Onu go na ewere amara na abiara gi. Uwere biog. Ekwensu were biog. Mana ndi mozi ga bia nuru gog. Beko ndi mozi na aka gi di n'ikuku. Enigwe bia nuru gog. The woman and the children ran away. Even the earth came to her help. And the woman and the child were delivered. Everyone and all of God gave me a Georgia. A woman saw the sharing. Oh, put this on Samaria. 5,000 men and women. Without children and women included in the county, who fed them with 5 loaves and 2 fishes. Our God be all woman is in honor. Liberty over hunger. I could have got a ways in honor. He gave the power. He gave the Santa Bonnie, he gave the testimony. Already, we're not being insecure. Oh, my Lord, I'm not going to do what I'm going to do. I'm going to do what I'm going to do. Oh, my. Why I don't why I want the name in Luke chapter 7. Oh God, boys, why not God? Jesus in my kunya. There is nothing like the last group. Jesus is there at the last bus stop. I could crack a gachan coma. The achievement is not like the beginning of a new story. But I am prophesying liberty. I say liberty. Somebody join me and shout liberty. Liberty. For the children of God, liberty. For the adoption people, liberty. For my fellow Nigerians, liberty. Paul and Silas escaped. Chukwu ga-alụ ọlụ ọma. Anaghị ama jijiji n'isi gị. Okwute ga-agba mmiri n'isi mmadụ. Ahụ ka Chineke na-ehicha anya mmiri mmadụ. O wee ke bụrụ mmehie gị batara ajọ ọnọdụ a. Ọbara Jizọs ga-akpọtụ amara. Amara nwere onwe. Nwere onwe gị n'aha Jizọs. Ajọ mmanụ ọ na-ebo gị ebubo. Okwu Chukwu sị dị asha bi no condemnation again. For anyone who is in Christ Jesus. Agọzie m aka nwere onwe mmadụ. You are independent. Independent. You are not depending on Satan again. You can't depend on doctors again. Say, I am independent over the forces of darkness. But I'm dependent on God. I am dependent on God. I depend on Jesus. I depend on the Holy Spirit. In Jesus' name. Mezie ka ọ bụla ebere ka aka gị dị n'ikuku. Were okwu ma wachi dị ka okwu.